Ngikhululeka kuwe mdali wami, ungavumi baba ngempilo yami. Kusele kuzobabizisa sami, bazama ukufala zonke ibusiso zami. Kodwa ngibabhekile nababayeza, bahambi inyanga sela mayeza. Nelamelanga nalo liyeza, kodwa ngithuka mangibabheke emehlweni ngithi ngeke balunge, ngeke balunge, ngeke balunge, ngeke balunge, ngeke balunge, ngeke balunge, kodwa ngeke balunge, ngeke balunge, ngeke balunge, ngeke balunge, ngeke balunge, ngeke balunge. Leka kuwe mdali wami, ungavumi baba ngempilo yami. Kusile kuzoba bizitha zami, bazama ukufala zonke ibusiso zami. Kodwa ngibabhekile nababayeza, bahambi inyanga sela mayeza. Nelamelanga nalo liyeza, kodwa ngisuka mangibabheke emehlweni ngithi ngeke balunge, 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 ngeke balunge. Yazi nguwe wedwa babu.